Najua nimefanya mistake, ila manishi matendo yangu yote mabaya. Usinipe distance, pokea simu hata nikikuvutia why. My girl don't stress me, give me more time, I'm gonna show you how. Vile you are my destiny, yapo nishakumiza na matukio kibao. Baby you should know, mie mwenzako nshafika. Yatanikosa mapenzi, endapo na ukintosa. Baby naomba ujue, ni ukweli na utiririka. Yatajani uwa mapenzi, mazima nikikukosa. Don't go, don't go, don't go.
Show you how. Feeling you are my destiny. Yapo nishakumiza na matukio kibao.
Don't go.